Isithombe seshumnane. UDavide noGoliath. Kwakunempi phakathi kwamaFilisti nabakwa-Israyeli. AmaFilisti ayenendoda egama layo kwakunguGoliath. Wayetshela ama-Israyeli ukuthi abakhethe enye amadoda ezokwazi ukulwa naye imbulali. Thina siyoba izisebenzi zenu, kodwa uma ngimbulele niyakuba izigqila zethu. Amadakwa Israyeli ayemsaba uGoliath. Akekho owayengalwa naye. Umfana omncane uDavide wathi, ngubani lo mfilisti ongamazi uNkulunkulu? Ngeke ahlukumeze isizwe sika-Israyeli. UDavide wayengamsabi. Wayazi ukuthi uJehova uzomsiza ukuba akwazi ukunqoba isiqhwaga. UDavide wathabatha isihlilingi sakhe netshe okujikijela ekhanda likaGoliath. UGoliath wawela phansi. UDavide wagijima waya kuye, wathatha inkemba yakhe wamnqamula ikhanda. Ama-Israyeli amnqoba kanjalo uGoliath. Uya kubathobela ababuthobelayo.